It's Kaniba.
Already weekend, oh, quick to party. It's already weekend. Nili hasa kwa kushinda sana nja. Kitu kimoja misi kukata tamaa. Tukona semu maalumu ya kuka. Nimekaza mpaka leo nimengaa.
Usiku nje baridi kali unahitaji scarf. Na ndani game yenyewe hatari mechi tough. Maisha kama porini kula au kuliwa ndafu. We kazi yako nini kwenye magroup wa staff tafuta hela.
Hela, hela. Tunatafuta hela, 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 mi hela.
Congratulations my friend. Congratulations my friend,
make you sing for me.
Na 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 na.
Catch a train, catch a plane, catch a game, don't complain. No pain, no gain. Kesho tena, do it again. Mindo na kukaribisha njo. Mindo na kuhabarisha bro. Some people come in and go. Things you already know. Maybe you've been here before. So where's it lala kifo? Push, push, open doors. Not enough, need it more. Niko rough, niko storm. Toa road, tena pro. Kata shingo chainsaw. Ma uwa sama, we go.
Congratulations, my friend. Congratulations, my friend.
Make you sing for me.
Now pop champagne, make it toast to life. Work hard, play hard, work hard, live your life. Bang, take five now. Take five now. Take five now. Take five now.